Mamulungu ndiko koma zedi, mamulungu ndi chizimbikitso cha mtengo wapatali, timaunikiridwa, timaphunzira zambiri, komanso timakhala tikulandira chiyembekezo kudzera mawu a Mulungu kapena kuchokera ku mawu a Mulungu. Lero soti ndi mwayi kudzera mprogramu yathu Santhule Bible kuti tiphunzire zinthu zozama. Mbale Osman Chiramanda alipo ndithu latitsogolere kusanthula mawu a Mulungu kuthu atsosika chapter 2 tiyambira pa verse 7 ndipo ndikhoyatirikizira chamkatikatimo mwa 2 atasunika chapter imene ndiye chapter 2 nayi mbale manda.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero Ambuye atitsogolere ndi mawu ake. Apa 1 Petro 3 verse 10 amene akuti, iye wofuna kukonda moyo ndi kuona masiku abwino, aletse lilime lake lisanene choyipa, ndi milomo yake isalankhule chinyengo. Tsono mu programu yapita icha, tinali kukambirana pa 2 Thessalonica 1 verse 10 ndikulekeza chapter 2 verse 9 momwe timaona nkhani ya tsiku la Ambuye. Ndipo lero pa 2 Thessalonica 2 kuyamba verse 7 pana 17 tiona nkhani ya kubwera kwa okana Kristu amene timamutcha Antichrist. Verse 7, pakuti chinsisi chakusayaluzika chayambadi kuchita chokachi pa omletsa tsopano kufikira akamchotsa pamenepo. Mchitidwe wakusaweluzika udayamba nthawi ya Paulo ndipo ukupitirirabe lero lino. Ambuye Yesu adaphunzitsa kudzera mfanizo limene limaonetsanso momwe dziko lapansi lilili lero lino. Zisisi za ufumu wakumwamba zimavumbulutsa momwe dziko lapansi lilili. Taonani mawu a Mulungu akufesedwa masiku ano, koma ndani naye akufesanso na nsongo. Tiriku ndina nsongole akumelera pamodzi. Kunena kuti mawu a Mulungu ndina nsongole akukulira limodzi lero lino mdzikono lapansi. Tsono kusaweluzika kukhala kukupitirirabe, koma mzimu woyera sakumulola Satana kuti achite chifuniro chake chosaweluzikacho. Koma mzimu woyera akadzamulola Satanayo kuchita chifuniro chake, pamenepo ndipo Satana adzamasuka nachita kusaweluzika mdziko lapansi. Verse 8, ndipo pamene adzavumbulutsidwa wosaweluzikayo amene Ambuye Yesu adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake na adzamuononga ndi maonekedwe akudza kwake. Tsono pamene adzavumbulutsidwa wosaweluzikayo adzakhala wopanda womtsutsa pa dziko lapansi. Tela Ambuye Yesu yekha akadzafika ndiye amene adzamugonjetse. Monga na Israeli anali pamaso pa akulu ku Aigipto, ndi momomonso okhulupirira lero adzakhalirenso pansi pa ulamuliro wa osaweluzika wokana Kristu. Kudzakhala chizuzo kufikira Yesu atabwera kudzakhazikitsa ufumu wake. Tela Ambuye Yesu ndi amene adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake, kutanthauza kuti Ambuye adzamugonjetsa mdielekezi ndi mawu ochokera pakamwa pake amene ali ngati lupanga lakuthwa kosekose. Tela ndi mawu a Mulungu amene adalenga dziko lapansi. Mawu a Mulungu ndiwo malemba a moyo amphamvu. Ambuye Yesu pobwera adzabwera ngati mawu a Mulungu a moyo. Tele nchifuwa janki Paulo akunena kuti nadza muononga ndi maonekedwe akudza kwake. Kutanthauza kuti maonekedwe akudza kwake ndiwo ulemelero wakubwera kwake. Tamvani Tito 2 verse 11 akunena kuti, pakuti chisomo cha Mulungu chimene chibweretsa chipulumutso chaonekera kwa anthu onse. Kubwera kwake mu ulemelero kudzakhala kudzatenga okhulupirira kudzakhazikitsa ufumu wake. Tele tikunena kuti Ambuye Yesu anadza ku Bethlehem ngati mwana wakanda ndi kuyamba utumiki wake ali ndi zaka 33 pamene adapita ku kayeretsa kachisi. Pobweraso kachiwiri adzabwera, koma poyambirira adzakumana ndi mpingo wake mu mlengalenga ndipo pomaliza ndipo pamene adzakhazikitsa ufumu wake. Panthawi imeneyo okana Yesu adzaonongedwa ndi maonekedwe akubwera kwake. Verse 9. Ndiye amene kudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana. Mumphamvu yonse ndi zizindikiro ndi zozizo zonama. Paulo pano akukambaza munthu wa uchimo. Munthu amene ndi wokana Kristu, munthu osaweruzika wa machitidwe a Satana mumphamvu yonse ya zizindikiro ndi zozizo zonama. Munthu osaweruzika ndiye amene adzakhala ndi mphamvu zodabwitsa monga kuchititsa matenda. Takumbukirani kuti nthawi ya Yobu, Satana ndiye amene adatumiza mphepo imene idaphawana Yobu pshiti. Satana adzabwera ndi mphamvu ndi zozizwa. Pachifukwa chimenechi, sitiyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa anthu, koma pa Yesu Kristu yekha, amene ndiye woyamba komanso wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsindike kunena kuti munthu osaweruzikayu adzafika ndi zizindikiro zachinyengo zonamiza wanthu. Tele wanthu pa dziko lonse lapansi adzayamba kukamba za munthu osaweruzikayu. Anthu amene sadzakhulupirira uthenga wabwino adzakhulupirira zachinyengo ndi zonama za munthu wa uchimoyo amene ndi osaweruzika. Verse 10. Ndi mchinyengo chonse chachosa lungama kwa iwo akuonongeka, popeza chikondi chachowonadi sana chilandila kuti akapulumutsidwe iwo. Tsono pano ndifuna tigwire mawu akuti ndi chinyengo chonse chachosa lungama kwa iwo akuonongeka. Tikunena kuti munthu osaweruzika adzachita kusaweruzika kwake kudzera mwa anthu amene akuonongeka. Anthu ena akuonongeka lero lino chifukwa safuna kulandira choonadi kuti apulumutsidwe. Tela uthenga wabwino kulalikidwa ndithu, ndipo tsiku lina udzafikira dziko lonse lapansi. Ngakhale pali madera wena kumene amakana mpingo ndi alaliki kuti sangathe kufikako, komabe uthengawo ukufikabe kwa iwo mwanjira zina monga kudzera pa wireless. Tsono alipo amene amamva uthenga wabwinowu koma amaukana. Anthu oterewa akukana kulandira choonadi. Nkhani kunena kuti chinyengo chonse chosalungama chimachitika ponamiza amene akuonongekawo ngati akuti akuchita zinthu zolungama. Chinyengo chosalungama chili ndi maonekedwe achilungamo. Tele chitsanzo cha chinyengo ndicho chiphunzitso chakuti munthu akapulumutsidwa chifukwa chochita ntchito zabwino. Anthu amene amanyengedwa ndi chiphunzitso chonama ichi akuonongeka ndithu, kotero kuti amanyengedwa ndi chikhalidwe chachipembedzo koma chilichoka na mphamvu ya Mulungu. Anthu ena amapembedza mafano, ena amapeza mphamvu ya mapemphero kudzera ku zinthu zina, mwinanso amapemphera kudzera mwa anthu akufa poganiza kuti akatelo akhoza kupeza chisomo pamaso pa Mulungu. Uku ndiko kudzinyenga chabe, ndipo anthu otere Satana adawaphimba mmaso kotero kuti uthenga wabwino umaoneka ngati chopusa kwa iwo chifukwa akuonongeka. Anthu awa akuonongeka okondedwa chifukwa sanalandire choona. Choonadi chimachokera kwa Mulungu mwanzimu wa choonadi. Ndiye kukana kulandira choonadi ndiko kukana kulandira Mulungu Atate wa choonadi. Yesu amene ndiye choonadi ndi mzimu woyela umene ndi wawo choonadi. Tikunenetsa kuti kukana Mulungu ndiko kusankha chiwonongeko chosatha. 11. Ndipo chifukwa cha ichi Mulungu atumiza kwa iwo molimba machitidwe akusokeletsa kuti akhulupirire bodza. Kani kuti Mulungu amawalekelera anthu okana choonadi kuti akhulupirire bodzalo. Fuso nkumati, kodi Mulungu amachitiranji zimenezi? Okondedwa, ndifuna mufere, Mulungu ndiye uja adalimbitsa mtima wa Farao yemwe sizima mukudza kuti ana a Israeli akusuzidwa. Mulungu adamulimbitsa ntima kotero kuti sanafune kuti ana a Israeli atulusidwe mu ukapolo kwa Egipto. Tele Mulungu ndi amene adachita zimenezi kuti Farao apange chiganizo kapena kuti apange chisankho yekha chovomeleza kuti Mulungu ndi Ambuye. Koma monga anthu ambiri lero lino safuna kupanga chisankho chotere ndipo zotsatira zake Mulungu amapangitsa kuganiza zinthu zomwe ndi zolakwika chifukwa anthuwo akanakulandira choonadi. Mulungu amawalankhula mmawu ake ndipo iwo amakana kukhulupirira. Anzanga, anthu amene adasiya kupita kuchalichi kumene kumalalikidwe choonadi amakhala pa chiopsezo chokhulupirira ziphunzitso zabodza zimene masiku ano zili ponseponse. Ena mwa anthu amenewa akupita m'makomo ya anthu kukafunafuna anthu akuti awasokoneze ndi mabodza wawo. Amadziwa ndithu kuti anthu okana choonadi sapita kuchalichi ndipo amachita kumalondola pa njira ndi mnyumba zawo. Pano tikunenetsa kuti anthu amene salandira ma Mulungu ndiwo amene amatsegulira khomo ku chikhulupiriro chabodza. Chomvetsa chisoni ndi chakuti alipo anthu anzeru amene amakhala mchalichi amene adava uthenga wabwino koma adaukana ndi kutsata chikhulupiriro chabodza. Iwo amanyengedwa ndi anthu otayika, anthu okana kulandira choonadi, anthu otelewa ndiwo amene amakhulupirira bodza. Tsono ino ndiyo nthawi yomwe Mulungu akulekanitsa nkhosa ndi mbuzi. Mulungu ndi amene amalola anthu amene akana kulandira choonadi kuti akhulupirire chinthu cholakwika ndipo amakhulupirira chinthu chabodzacho. Bodza lokana Khristu ndi lakuti Yesu Khristu si Ambuye ndipo Yesu amanama kuti ndi Mulungu. Wokana Khristu amapangitsa kukhulupirira kuti Chikhristu ndicho chinthu chopusa, chikhulupiriro cha anthu opanda nzeru. Iye amapusitsa anthu ndi malingaliro awo wooneka anzeru kwa anthu amene akuwonongeka. Anthu amene akuwonongekawa amakhulupirira bodza ndipo sazindikira kuti akulowa mu nyengo ya chizuzo chichikulu. Verse 12. Kuti onse awonongeke amene sana khulupirira choonadi komatu anakondwera ndi chosalungama. Mulungu adzaweluza anthu amene akukana choonadi. Mukhoza kukhala kuti inu mumawerenga mawu a Mulungu ndi kumvetsera mawu a Mulungu koma ngati simukhulupirira kuti mawu a Mulungu ndiye choonadi mudzakhulupirira chinthu cholakwika. Ndiye kusakhulupirira choonadi ndiko kutsegula khomo kuti chikhulupiriro chabodza chilowe mu mtima mwanu. Ndiye tikunena kuti inu mukasowa chowiringula pamaso pa Mulungu ngati simulandira choonadi lero lino pamene mwayi ukadali nawo. Ndifuna ndikudandaulireni kuti musatsegulire khomo chikhulupiriro chabodza chifukwa simukufuna kulandira choonadi. Inu ndi choonadi mwachimva kale ndipo ndikukhulupirira kuti mudachimva kambirimbiri. Koma funso ndila kuti kodi mudalandira choonadi amene akakufikitseni pamaso pa Atate wake? Tetamvani Paulo pa 2 Korinto 2 verse 15 ndi 16 akunena mawu akuti pakuti ife ndife fungo labwino la Khristu kwa Mulungu mwa iwo akupulumutsidwa ndi mwa iwo akuwonongeka. Koma kwa ena fungo la imfa ku imfa ndi kwa ena fungo la moyo ku moyo. Ndipo azikwanira ndani izi kutanthauza kuti inu mukamukana Yesu Khristu lero lino ndiye kuti mukulandira fungo la chonongeko lomwe ndilo fungo la imfa. Koma ngati mulandira Yesu Khristu ndiye kuti mwakhulupirira choonadi ndipo Yesu akulonjeza moyo wosatha kwa inu. Ndiye Khristu azikhala moyo wosonyeza chikhulupiriro chachiyembekezo chakuti Ambuye Yesu akubwera. Ndiye kukhala ndi chikhulupiriro chotelera chachiyembekezo chakuti Ambuye Yesu akubwela, kumaonekela, ndi zimene inu mumachita ndi mawu a Mulungu, mayendedwe anu, komanso ngakhale mchito zanu. 13. Koma tiyenera ife, tiziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu, abale okondedwa ndi Ambuye kuti Mulungu anakusankhani inu kuyambira pachiyambi. Mulandiye chipulumutso cha mzimu ndi chikhulupiriro cha choonadi. Kumene anayitanako inu mwa uthenga wabwino wathu, kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti, ndime ziwirizi ndizo zimene zikundichititsa chidwi. Taonani zikukamba za nyengo ya kale, nyengo ya tsopano, komanso nyengo ya mtsogolo. Poyamba Mulungu, ndiye amene anakusankhani inu kuyambira pachiyambi. Monga mamawu a Paulo, amene adalembera pa buku la Aroma 8 verse 28 pana 31, pamene akunena kuti, ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu, zinthu zonse zithandizana kwa achitira ubwino. Ndipo amene ali woyitanidwa kucholinga chake. Chifukwa kuti iwo amene iye anawadziwira anthu, iwowa adawalamulira anthu, afanizidwe ndi chifaniziro cha mwana wake, kuti iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri. Ndipo amene iye adawalamulira anthuwo, iye adawayitana, ndipo iwo amene adawayitana adawalungamitsa, ndipo iwo amene adawalungamitsa adawapatsa ulemerero. Haleluya. Ndipo tidzanena chiyani ku zinthu izi? Ngati Mulungu ali ndi ife, adzatitsutsa ndani? Paulo pano akulemba chimodzimodzi pa 2 Thessalonica 2 verse 13 pamene akuti, Mulungu anakusankhani inu kuyamba pa chiyambi. Ndiye tikunena kuti pachiyambi ndiyo nyengo ya kale. Inu ndine tikungoyenera kumva chimene Mulungu akunena ndi kukhulupirira. Tera mwina funso nkumati, ndiye mukutanthauza chani kuti Mulungu adandisankha ine ndisanabadwe? Tamvani mawu a Dr. Spurgeon amene adayankha kuti, amayamika Mulungu kuti adamusankha iye asanabadwe, chifukwa akadadikira kuti abadwe kaye, saka namusankha aye. Atikuti Spurgeon amatanthauza kuti, sichikhala chinthu chodabwitsa kapena kuti chodzidzimutsa kwa Mulungu kuti inu mukhulupirire choonadi ndi kulandira Yesu. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani kuti ngakhale inu munasankhidwa musanabadwe, koma muyenera kudziwa kuti inunso muli ndi chisankho chanu. Tetamvana Ambuye Yesu pa Yohane 7 verse 37 adanena mawu akuti, ngati pali munthu akubva ludzu, abwere kwa ine namwe, kutsimikiza kuti munthu aliyense mwakufuna kwake ayenera kuti adze kwa iye mwachikhulupiriro. Amene sanabwere kwa iye sichifukwa chakuti sanasankhidwe ayi, koma kuti amaganiza kuti sakusowa chipulumutso ayi. Kodi inu muli ndi ludzu lofuna chilungamo ndi chipulumutso? Bwerani kwa Yesu. Kachiwiri, Paulo akunena kuti, inu mulandire chipulumutso cha mzimu ndi chikhulupiriro cha choonadi. Kutanthauza kuti muyenera kulandira chiyero. Kukhala woyeretsedwa kumatipatsa kuthekera kochita zinthu monga mwa mzimu woyera, ndiponso kumatipatsa gawo mbanja la Mulungu. Kulandira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi kumatiyanjanitsa ndi Mulunguyo, kutsimikiza kuti kuyambira nthawi yomwe mudapulumutsidwa, nthawi yomweyo mudayanjana ndi Mulungu wanu. Tere tikunena kuti tikamayenda mwa mzimu woyera, timalandira chikhululukiro, komanso timalandira chiyero tsiku ndi tsiku. Ndipo poyenda mwa mzimu woyera timakula mchisomo. Kachitatu, pamawu akuti chikhulupiriro cha choonadi kumene anayitanako inu mwa uthenga wabwino. Paulo akutanthauza kuti wokhulupirira ayenera kudziwa mawu a Mulungu kuti akhoze kukula mchoonadi ndi mchikhulupiriro. Izi zikhoza kuchitika pamene inu mukhala ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu. Kachinayi. Paulo akunena kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndiye nkhani kunena kuti ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Kristu tidzalandira mtsogolo. Pa tsiku la mkwatulo tidzakumana naye ndipo ulemerero wa Kristuyo udzaonekera mwa okhulupirira. Tetamvani 1 Yohane 3 verse 2 akunena kuti wokondedwa, tsopano tili ana a Mulungu ndipo sichidaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka iye tidzakhala wofanana ndi iye pakuti tidzamuona iye monga alili. Ndipo Paulo polembera Akolose anatsindika kunena mawu akuti, kwa iwo amene Mulungu adafuna kuwazindikiritsa chuma chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa mitundu, ndiye Kristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. Ndiye mwa mawu amenewa tikunenetsa kuti ulemerero ukudikira anthu onse amene adasankhidwa polandira Ambuye Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wawo, ndipo tsiku ndi tsiku akuyenda mchipulumutso ndi mchikhulupiriro cha choonadi mwanzi moyera. Verse 15. Chifukwa chake tsono, abale, chilimikani, gwiritsitsani miyambo imene tinakuphunzitsani kapena mwa mawu kapena mwa kalata wathu. Paulo pano akulimbikitsa kuti Atesalonika ayenera kuti agwiritsitse zimene adalalikira ndi kuphunzitsa nthawi imene anali pakati pawo. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu ndiwo amene amamangirira okhulupirira kuti akhazikike. Wokondedwa anzanga paulendo, pamene tikamba za kuchilimika, tikukamba za kugwiritsitsa osawonjezera kapena kuchotsera pa mawu a Mulungu ayi. Tere Paulo ndi amene akutsimikiza kuti zimene amaphunzitsa ndi kulamulira zinali mawu a Mulungu. Tsono Yesu Kristu ndiye amene amatipatsa chilimbikitso kudzera mwa mawu a Mulunguyo. Kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu kumatithandiza kuti tichilimike pa mawu a Mulungu kuti tisatengeke ndi mphepo ya chiphunzitso chachilendo. Verse 16. Ndipo Ambuye wathu Yesu Kristu ndi Mulungu amene ndi Atate wathu amene anatikonda ife natipatsa chisangalatso chosatha ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo, atonthoze mitima yanu nakhazikitse inu mu ntchito yonse ndi mawu onse abwino. Ndiye mundimene muli nkhani yakuti Yesu Kristu amatipatsa chilimbikitso kudzera mwa mawu a Mulungu. Ndiye kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu kumatithandiza kuti tichilimike pa mawu a Mulungu kuti tisatengeke ndi mphepo ya chiphunzitso chilichonse. Taonani, tikamawerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu timazindikira madera amene Ambuye wathu akufuna kuti timutumikire. Ndiye tikunenetsa kuti okhulupirira ayenera kukhazikika mayendedwe awo komanso mu ntchito ya utumiki. Sikuoyenera kunena kuti muli ndi chiyembekezo chakubwera kwa Yesu koma osakonda kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu ayi. Tele kusawerenga mawu a Mulungu ndiko kumene kumapangitsa okhulupirira kukhala operewera mugawo la utumiki. Ndiye amene ali ndi chiyembekezo chakubwera kwa Ambuye wathu ndiye amene amakonda kugwira ntchito ya Ambuye. Iye amatumikira Ambuye amene akumuyembekezayo. Mwa njira ine ndikunena kuti kutumikira ndi kuchita zimene Ambuye anena ndiye kuti inuyo mukuyang'anira kubwera kwa Ambuyeyo. Ndifuna titsiritse ndi mawu akuti inu ndine tiyenera kuchilimika kuti tilandire chitonthozo pochita ntchito ya Ambuye. Koma pamene mudzitonthoza ndi zinthu za pa dziko lino, pali chitsimikizo chonse chakuti mudzalirabe ndipo simudzapeza chisangalatso ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo. Tele ntchito yomwe mumachita okondedwa, ntchito yosangalatsa Ambuye yokha ndiyo ingakupatseni chisangalalo chokoma chosatha. tikunena kuti zisangalatso zonse zosachokera kuntchito yokondweretsa Ambuye zimakhala za kanthawi kochepa. Sizichedwa kutha ndipo zimabweretsa ululu wopanda chiyembekezo. Tera ndi njira yokhayo yakuti tikakhale mʼmadalitso ndi kukhazikika mwachikhulupiriro ndi kuchilimika mwa Ambuye amene adatikonda ife natipatsa chisangalatso chosatha ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo. Atonthoze mitima yanu na akhazikitse inu mu ntchito yonse ndi mawu onse abwino. Okondedwa, ndikumemani kuti pezani chitonthozo mwa Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera kuti mukakhazikike mu ntchito zabwino zonse ndi kukula mchiphunziso cha mawu a Mulungu. Tikunena kuti sikokwanira kungokhulupirira choonadi, koma muyenera kukonda choonadicho pogwira ntchito potumikira Mulungu mu ntchito zanu zonse. Ndi mawu amenewa kwa lero tilekeza pano, koma timasanthula 2 Thessalonica 2 verse 7 pana 17 mmene timaona nkhani ya kubwera kwa wokana Kristu amene ndi Antichrist. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Ameneyo anali Mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 2 Thessalonica chapter 2 kada wantu mwipaulo kwa okhulupirira kwa Thessalonica. Ndipo tinali mu chapter 2 tinayambira verse 7 telekezera 17 kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu 2 Thessalonica chapter 3 ndipo tikuyandikira ndithu mathero kwa bukuli kapena kalata amene wantumwi Paulo kwa kukhulupirira kwa Thessalonica. Anzathu mtumwi Paulo amalembera kalata, sitidziwa kuti inuyo ndine makalata omwe Mulungu amatilembera timawerenga bwanji kapena timayankha mafunso antengo patali mene ukhuza ndi program yathu santhule Bible yomwenso cholinga chake nchoti inuyo ndine tiwadziwitsitse mawu a Mulungu mukufuna fisisa watu kuti timdziwitsitse Yesu. Ndimanga zanu lemberani ku Santhule Bible Box 2 Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena nso mukhoza kutumiza email kapena SMS nditero pa 0833-500-222, 0833-500-222, ma SMS kapena ma WhatsApp number kapena message titero. Ndadala, ine ambaye udalitseni zikomo kwambili.